dib u eegid caalami ah oo lagu sameeyey tiro daraasado ah ayaa lagu ogaaday xiriirka u dhexeeya xanuunada autismka iyo ADHD iyo caruurta ku dhalata qalliinka. Laakiin khubarada ayaa sheegaya in inkastoo tiradani ay u muuqato mid aad u sarreysa, haddana dib u eegiddan aysan runtii ka muuqan xiriir saxa loona baahan yahay baaritaano dheeraada. Dib u eegid lagu sameeyey dhowr daraasadood ayaa lagu sheegay inay muujinayso in caruurta ku dhashay qalliinka cesarean sectionka ee aan ka soo bixin xubinta taranka hooyadood ay 33% uga badan yihiin caruurta kale inay ku dhacaan xanuunada autismka, sidoo kalena 17% ay uga badan yihiin caruurta kale inuu ku dhaco xanuunka ADHD oo ah salfudayd, firfircoonaan dheeraada iyo dhegeysi la'aan iyo weliba fadhi la'aan. Dib u eegiddan ayaa lagu fiiriyey in ka badan 60 daraasadood oo lagu baaray 20 milyan oo dhalasho caruura, iyadoo laga baarayey xiriirka ka dhexayn kara caruurta hooyadood lagu soo qalo iyo khatarta sii badanaysa ee ah in caruurtaas ay ku dhacaan xanuunada autismka iyo ADHD. Dib u eegiddan ayaa lagu daabacay joornaalka caafimaadka ee JAMA Network Open, laakiin khubarada ayaa ku boorinaya in si taxadar ku jira loo eego waxa ka soo baxay dib u eegiddan. Dr. Alex Bolakov waxa uu ka tirsan yahay isbitaalka haweenka ee Royal Women's Hospital ee magaalada Melbourne, wuxuuna wax ka dhigaa jaamacadda Melbourne.
So if you have very very different studies done in different countries with different definition of what autism and
marka hadday jiraan daraasado kala duwan oo lagu sameeyay wadamo kala duwan oo siyaabo kala duwan u macneeya autismka iyo ADHD-ga, haddii laysu geeyo daraasadahaas way adag tahay in dadyowgaas isku mid laga soo qaado, sababtoo ah waa shacabyo aad u kala duwan. Tusaale ahaan, sida Australia loogu yaqaan autismku waxaa dhici karta inuu ka duwan yahay sida looga yaqaan Yurub iyo Maraykanka. Associate Professor Peter Burghurst oo ka tirsan kulliyadda sayniska ee jaamacadda Adelaide ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in caruurta koritaankoodu daaho iyo xanuunka autismka ay xiriir weyn la leeyihiin caruurta dhalata iyadoo aan la gaarin waqtigii loo qabtay oo ay ka soo hormaraan 37 asbuuc. Wuxuu sheegay in caruurta dhasha iyadoo hooyadood aysan dhammaysan cuddadii uurka ay u badan tahay in qalliin looga soo saaro, sidaas darteedna aysan la yaab lahayn in autismka iyo ilmaha qalliinka lagu soo saaro uu xiriir ka dhexeeyo. Dr. Bolakov ayaa sheegay in daraasadaha la fiiriyey lagu eegay xiriirkaas iyadoo si hoose loo eegayo cidda caruurta lagu soo qalay iyo haddii ay jiraan sababo kale oo ay dhici karto inay meesha ku jiraan.
As women get older, they're more likely to have a cesarean section. And age is an independent predictor.
Haweenku markay sii weynaadaan da ahaanba waxay u badan tahay in caruurta lagu soo qalo. Da'du markaas waa saadaaliye kale oo ah in ilmahaas ay autism ku dhici karo. Marka ma aha oo keliya qalliinka laftiisa waxa sii kordhinaya khatarta. Waxay ku xiran tahay dabeecadaha bulshada la fiirinayo. Haweenka da'da waxay u badan tahay in lagu soo qalo ilmaha, waxayna u badan tahay in ninka ilmaha dhalay oo aabaha u ah laftigiisu uu da'weyn yahay. Waxaana aad loo og yahay in aabbayaasha da'da weyn ay saameyn ku leeyihiin in ilmaha uu autism ama ADHD ku dhaco. Professor Alastair McLellan wuxuu ka tirsan yahay macadka cilmi baarista Robinson ee jaamacadda Adelaide. Wuxuu sheegay in qaabka loo sameeyey dib u eegiddan oo liidata awgeed inay dhici karto in natiijadu noqoto mid aan lagu kalsoonaan karin. Professor McLellan ayaa sheegay inay sidoo kale jirto arrinta ah sidee iyo xaggee daraasadan lagu daabacay.
We have a real problem with pop-up journals which are pseudo journals.
Waxa kale oo jira dhibaatada ah in joornaalada qaar ay yihiin kuwa hal mar un iska soo baxa oo been abuura, oo dadka ku yiraahda haddaad lacag bixisaan waanu inii daabacaynaa daraasadihiina. iyadoo daraasadahaas aysan fiirin khuburo kale. Waxaa la daabici karaa saynis aan jirin. Joornaalkaana waa mid noocaasa. Waxay isticmaalaan qayb ka mida magaca joornaalka American Medical Association, laakiin isku joornaal ma aha. Markaad eegto daraasadan gaar ahaana, qaladaad badan ayaa ka buuxa. Joornaal sumcad lehna laguma daabicin. Professor McLellan ayaa sheegay in da'da ka sokow in sidoo kale la xaqiijiyey in hiddasiduhu keeni karo xanuunada dhanka koritaanka maskaxda sida autismka iyo ADHD.
We're now finding that at least a third of these neurodevelopmental disorders are actually genetic.
Hadda waxaan ogaanaynaa in ugu yaraan 3 meelood oo meel xanuunada la xiriira koridda maskaxda ay yihiin kuwa la iska dhaxlo ee aysan shaqo ku lahayn sida ilmuhu u dhasho. Gino Becoraro waa professor arrimaha dhalmada iyo caafimaadka haweenka kana tirsan jaamacadda Queensland. Wuxuu sheegay in dadka daraasadda qoray ay ku soo gabagabeeyeen in loo baahan yahay in baaritaano faahfaahsan oo dheeraada la sameeyo. Professor Becoraro ayaa sheegay in daraasadda sidoo kale looga baahan yahay in xisaabta lagu daro waxyaalaha dhowaan laga bartay ama laga fahmay xanuunada dhanka maskaxda ah.